Busy Records.
Yalianza safari mapenzi, sina fare, sina gari, you believed in me. Confession, girl, I know you took the risk. It's a fee, baby, and I got your love for me.
Sisi sema nioshe, sija kuwa nae.
Na wakibonga mob, aki baby, usijali. When I see you, built in my life, I will never leave you, can you be my wife?
Aladini mimi, ukenda kwa wengine, nitabaki chizi.
Nitabaki.
Hawajui mami, lako benzi kongu siyo dhambi for real.
Yo dhambi for real.
Aladini mimi, ukenda kwa wengine, nitabaki chizi.
Nitabaki.
Hawajui mami, lako benzi kongu siyo dhambi for real.
Don't mind them anyway. My princess, I'm gonna fake it till I make it. Milele, the only thing I have is you. And I know you got me too. Chuko roti wa wili, yani 2x2. Started from the bottom, sisa tunaenda juu. They never wanna see us rise. And girl, you are right about last night. Sina guide, sina feather, but we'll shine.
Ooh, Aladini mimi, hawajui mami, hawelewi peni.
Sweet girl, but I think you matter. You're my first love, how wengine na wahata. Class of my own, how always in ifikia. How always in ifikia. How always in ifikia. Aladdin matters, bro.
Aladdin mimi, ukena kwa wengine nitabaki chizi.
Nitabaki chizi.
Hawajui mami, lago penzi kongu siyo dhambi for real.
Yo dhambi for
real. Aladdin mimi, ukena kwa wengine nitabaki chizi.
Nitabaki chizi.
Hawajui mami, lako penzi kongu siyo dhambi for real.
Yo dhambi for real.
Mufasa your king, ohima my queen, and the feeling so sweet. Mchana wa bonge, usiku wa lalu. Kutaka tembezi, sitwende kitali. Mapenzi ni moto naongezia bomba. Mizele wapike badai watachoka. Na kuenzi vishenzi. My princess na kumama sitwende. My lady,
oh no.
No, 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 kwa mwingine sitakwenda. Hata wakileta pressure. Heavy my baby, ibet na nyatini.
Aladini mimi, ukenda kwa wengine nitabaki chizi.
Nitabaki chizi.
Hawajui mami, lako penzi kongu siyo dhambi for real.
Siyo dhambi for real.
Aladini mimi, ukenda kwa wengine nitabaki chizi.
Nitabaki chizi.
Hawajui mami, lako penzi kongu siyo dhambi for real.
Siyo dhambi for real.
Hawajui kweli.
Purchase your family. Avant-garde music. Family. Aladdin matters. Atieko. Fake, fake.
How I do it, Kweli. How I do it, mommy.